xilli maalinta berri ay tahay 3da December oo ah maalintii loo asteeyay maalinta naafada adduunka ayaa ururka naafada magaalada Mandera oo xafiiskooda kulan ku yeeshay maanta waxay sheegeen in maalinta berri ay xusi doonaan maalinta naafada adduunka oo ku beegan 3da December sanad walba waxayna baaq u direen bulshada kale ee naafada oo maanta kulankooda ka soo qayb galay inay kala soo qayb galaan xaflada berri ee xuska maalinta naafada adduunka
July ma yadin berri waxaa jira dabaaldegii World Disabled Day ama maalintii curyaamaha adduweyna oo la qaban doono taariikh 3 marka aan dabaaldegaasno aan ka qayb gali rabnaa waxaan dadweynaha in walaalaha aan ogeysiinaynaa in maalintaas ay ka soo qayb galaan dadweynaha oo walaalood ay yihiin curyaamin ama aabood ay yihiin curyaamin ama hooyadood ay yihiin curyaamin si ay ka soo qayb galaan wixii imaani karo oo dadweynaha ah walaalahayna ah waxaan jeclaanahay insha allahu inay kulli noo imaadaan oo noo xaadiraan oo si sharafi ay karaan dabaaldeg aan isla dabaaldegna hoolkana waxaa waaye insha allahu waxaa waaye meeshii garoonkii awal kubadda lagu ciyaari jiray oo Geneva oo youth loo dhisay garoonka gurigaas aan noola furay maadaama anaga hadda tabar aan haynin hool weyn inaan kireyno asagaa noo meeshaas noo kireeyey insha allah meeshaa noolu imaado meeshaas la dabaaldegayna insha allah
magacaygu waxaa weye Ibraahim Maxamed waxaan u baaqayaa inta dhammaanba curyaamiinta ama Decemberka ah oo curyaamiinta laisku dhaha xibin kastoo la'dahay ilaa iyo neebooy buuli imbiya barwaaqo buuli jamhuuri ilaa iyo biibwan wixii u dhaxeeya ooba ku jiro soo gaari kara kawaanjada Geneva oo yuudka loo dhisay awal hore inaan iskugu imaano berri oo taariikh 3 ah yaan rabnaa oo nala arko wixii danaheena aan ka wada hadalno oo wixii aqoon isweydaarsi aanan meesha iskugu sheegno oon meesha berri ku kulanaan raay bismillaahi kariim
anoo magaaga nuurow eedan leh raw oon ku saabsan qoomiyadda naafada ku saabsan ha ku hadalahay xafiiska County Mandera East Disabled and Disy out that is a father la haya shileeda inaan hayna chairman ka ku garab hadal haya gudigena aan ta ka dhonyi dadweynaha naafada ee mayba sheegane taariikh 3 barra oryaamin oryaam ma aanahay meel kuwada dadka naafada oo aragday han dhoolka dhagoolka kan burbursan anta dhongaa naafada iska ere oryaan iska ere dhamaan ahantii hadii Ilaahay raali ka nagada baryay maalinta ka asaysan inid dhan dabaal direktaar xidde ya barreete insha allah dadow ma sii sheegana dadka naafada ama dadka waalidiinta naafada dadka naafada ee guriga isinka haytan ma in banaanka biidan la arga dabaal degu may balan ku dalay in dadka la muujiyo banaanka la sheeno xuquuqdiyo in wadanka kaleen la ogaa dadna mantirsiinin ilaahay ila intirsi madad mantirsiinin in banaanka batan la siin ku fade beedin ilaahay kariim taasa jirta baryay in si shirku si ha ku hadartan la fadhe reer madeera 9 ka location in all anti control illa bp1 illa neway illa bula barwaaga in all anti control oo naafe baryay shirkaas in ku qayb galan lisum ogaad in horta noolan in kale salaam fadahay
maxamud maxamed sheekh maxamed la fagar warbaahinta ista mandeera